Jaja we yangabanga mbwira twaga bango buyambi museza bali obubi mbuza byaddawa mwe batukulembedde myaka n'ebisiibo oyogera ko omusango efitina n'okulya enguzi y'abanna baliwo mbuwe nakamwanyi kaliwo ne kapamba kaliwo ebyennyanja bavubanga Kamwanyi kaliwo ne kapamba kaliwo n'ebyennyanja babiryanga Uganda yawambibwa n'amagye we gakuba abantu abalala battibwa basibwa bakwogera mazima Uganda yawambibwa n'amagye we gakuba abantu abalala battibwa basibwa radembe lyabwe Basaba twekembe bana Uganda tweyambe tukwatire wamu twejeko bumbula sente baziba mabanja manji gavumenti ya kusika muguwa unovuna nani ngegwanga lipiwa kati kalondo kakume atera botyo kabanje tukwatire wamu twejeko bumbula Saba kalondo kakume atera botyo kabanje tukwatire wamu twenje ko bumbula Uganda yawambibwa n'abamagye we gakuba abantu abalala battibwa basibwa bakwogera mazima Uganda yawambibwa n'abamagye we gakuba abantu abalala battibwa basibwa radembe lyabwe Mabanja manji, kaya menti ya kusika muguwa Unovuna nani, nge guanga ribiwa Katika londo kakume, atera botyo kabanje Tukwatire wamu, tweje kogo bumbula Nsaba kalondo kakume, atera botyo kabanje Tukwatire wamu, tweje kogo bumbula